exclusive sound.
Yeah, yeah. Dream big. Sina kitu la kichwani siko empty, mchizi na kipaji so kwa nini tu ni chemke. Hata maji hauyapati bila chemchem. Asante Mungu umenipa nafasi, let me kill them. Akili zangu ndo mtaji kila semsem. Squeeze wazugaji wapigaji ni madem dem. Niko na game toka niko under 18. Enzi ya mabanda kicheke movies za J3. Trailer bongo flavor ngoma kaza race. Kwa mbali michombezo ya commando Lady JD. Nipo gado ZB nimekubali Mess B. Jimama flani sugar sugar kala MacD. Na tuna mbwela hatusomeki, kila mtu ni msanii, wasanii hatuereweki. Ili mnadi uwe na hela tu, weka bajeti. Hawazingati uwezo mziki unaendeshwa kisela. Na ndo maana ngoma zetu hazibambi. Kila ukitoa wimbo hata wiki hautambi. Plomo kiki mziki unaendeshwa na chambi. Sikuizi ukitoa hit anaizima mange kima. Gemu ilivyo sasa sio kama zamani. Wasanii wa kisasa sio kawa zamani. Wengi wakijipata wanabugi ramani. Wanahisi kudato metafuna ramani. Hii ni Goo Sound, new school, mixa old school. Sema hey, 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 hey. Tunagusa na kupa nasi na jotaka. Sema yeah, yeah, hey, hey. Hii ni Goo Sound, new school, mixa old school. Sema hey, 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 hey. Tunagusa na kupa nasi na jotaka. Sema yeah, 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 yeah. Zoke, uskonde, ulipo, usioke. Almasi haingari ya ditoke kwa tope. Jitose, tubonge, tuimbe au tufoke. Hisa naso ya mtu ni ya kwetu sote. Lazima tuonge, panapovuja pazibwe. Punguza tonge na si wengine tushibwe. Hii game haikuwa easy, enzi za Prof Jeezy. Alipokuja na zari la mentari so hivi. Watu walikuwa busy kuanda tuma contents. Niko busy jafarai kila concept. Kila mwaka zilitoka big project. Saluti Mika Mwamba, MJ na Bongo Record. Sahi tunateleza njia mechonga vizuri. Ila mameneja machawa ndo natualibia shuhuli. Wenye fedha ndo mameneja vivuli. Na msani usipowekeza utachambolia ni sifuri. Gemu ilivyo sasa sio kama zamani. Wasani wakisasa sio kawa zamani. Wengi wakijipata wanabugi ramani. Wanahisi kudato metafuna ramani. Hii ni Goo Sound, new school, mixa old school. Sema hey, 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 hey. Tunagusa na kupa nasi na jotaka. Sema yeah, 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 hey, hey. Hii ni Goo Sound, new school, mixa old school. Sema hey, 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 hey. Tunagusa na kupa nasi na jotaka. Sema yeah, 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 yeah. Yes, sir. Yeah. Dream big. I take you back to the old school.